sappo e joyi. Annabi Nuhu, Allah ko aadi yanke.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah ñiɓɗo o mo yiɗa hay goto halko. Jiɗɗo yo yimɓe fof mbacto koye mumen ndaɗa. Amin jogi weltare no feewi ruttade warande on yewtere mon lawol pewal. Hande noon en gandiyimo jofnire jangde men e Annabi Nuhu. Kono hade ɗum puɗɗoroɗen siftinde ko jangunoɗen e jewte ɗiɗi ɓennuɗe ko faati e Nuhu e ilam ɗufanɗam. E simore jeegoɓere e nder deftere lasli, en jiino negre yimɓe mawnino no feewi e saha Nuhu, te kala toɓe mbaawi wonde koko boni tan ɓe gawatno e ɓerɗe maɓɓe. Ko ɗum wonno Allah foti addude ilam ɗufan e dow leydi mbele ina momta bakko dinoɓe ɓe fof. En jangino kadi e oɗon yonta bonɗo gooñiɗo ina wonno neɗɗo gooto belnoɗo Allah, o neɗɗo ko Nuhu. Nuhu ina gonɗinno Allah no feewi haa Allah wiimo yo see laana mawka potnooka wonde daɗirka makko kanko e ɓesgu makko wondude e kullon kewkon mbele ɓe ndaɗa e ilam ɗufanɗam. Hakke duuɓi temedere Nuhu ene fewnatno laana ka, kadi omo waajatono yimɓe ɓe mbele ina mbacto koye mumen gonɗina konngol Allah. Kono hay gooto wondanoka waaji Nuhu haa tuuɓi bakkatuuji mum rutti e Allah. Ɗum waɗi en njii kadi waɗi ñalawma gooto laanaka gasi. Waktu mo Allah fonno ñaawde ɓe peewaani ɓe yettiima. Allah muñaniino ɓe peewaani ɓe sahaa juɗɗo, kono jooni muñal makko gasi. Hono noon Allah ñiɓɗo o wi Nuhu yo naat e laana he kañum e ɓesgu mum, te o nawra e jawdi ñaamateendi ndi fof, o jolna heen dewol e gorol laabi jeeɗiɗi, yantude e kulon ladde ñaamateekon kon fof dewel e gorel laabi jeeɗiɗi. Jawdi ndi ñaametaake ndi ndiinni o jolnirandi ndewri e ngordi tan. Kullon ladde kon ñaametaake kon koonne o jolnira kon dewel e gorel tan. Nuhu e ɓesgu mum wondude e jawdi ndagiindi ndi e ndi dagaaki ndi naati e laana he no Allah wiirno ɗum ni. Kadi bindi ɗi mbi nde ɗum ɓenni Allah ñiɓɗo o uddi damal ngal caggal nde ɓe naati. Allah udditannooɗo neɗɗo damal dandoore uddiingal. Ñande yurmeende Allah ɓenni ko ñaawoore mum arata. Hono noon diiraali njaadi e majje wondude e dillere leydi mawnde, te toɓo heewngo jippi haa waɗi ilam ɗufan mawɗam, yimɓe fof ngoni e dogde ina ƴeewa tule. Tooñannooɓe Nuhu ɓe ina njedda konngol Allah ngol, jooni ɓe nganndi goonga o, kono sahaa dadde ɓenni. Hono noon hakke balɗe capanɗe nayi toɓo ngo e waraango ngo ina ɓeydoo heewde haa tule ɓurɗe toowde natti yiyeede. Laanaka ina haya e dow ndiyam heen. Kadi bindi ɗi mbi kala ko foofotonoo e dow njoorndi maayi, kala tagoore wurnoonde e dow leydi firti haa heddii Nuhu e ko joldunoo e mum e nder laanaka. Hono noon Allah addii kuugal ngal fotnoongal, te kala mo ngannduɗaa jolaano e laana he maayi, joomiraaɗo ko jom konngol. Holko kewno ko faati e wonnooɓe e nder laana he? Mbele Allah yejjitii Nuhu e ɓesgu muɗum, Allah gurnowo colli asaman te hay wooturi e majji yanataa e leydi tawa o welaaka. O yejjitaaniɗi dey. Allah ko ñiɓɗo. So Allah toppitiima colli ɗi keewaani nafoore, mbele o ɓuyataa toppitaade yimɓe makko? Njangen noon ko windaa e deftere lasli hee e simoore jeetaɓere. Bindi ɗi mbi Allah siftori Nuhu kullon ladde kon, jawdi ndi e kala ko joldunoo e laana he. O yamiri henndu yo wuttu e dow leydi he. Ndiyam ɗam fuɗɗii ɓeebde. E ñalawma sappo e jeeɗiɗaɓo e lewru jeeɗa ɓuru, laanaka guusii e dow haayre wiyeteende Ararat. Hono noon en njii no Allah siftori Nuhu kañum e wondunooɓe e muɗum e nder laana he. Allah addiino henndu ndu wutti e dow leydi mbele ndiyam ɗam ina ɓeeɓa, te Allah ardiima laanaka haa nde ka joofi e dow haayre wiyeteende Ararat. Hono noon caggal nde Nuhu e ɓesgu mum mbaɗi hitaande fawnde balɗe e nder laana hee, ndiyam tomnoɗam e dow leydi ɗam hori. E dow ɗum Allah wi Nuhu, yen elana hen an debbo ma bibbe ma worbe e rewbe mumen hono non Nuhu yalti elana hen ina wondi e besngu mum wondude e jawdindi fof ndaw yaltinde o fewndi don hirsirde sadak o jetti e jawdi ndagini di wondude e ndiwri ndagini di o rokkidi jomirade o to hirsirde to di ngoni sadak dupado mbele on nani ko Nuhu adi wadde caggal nde yalti elana hen ko dum do o warno ko kullon o duppi kon e sakkorde nde o fewnunonde Alla momtani lawol mum bingol so jiyam rufani yafu e wodani ko podden andudu ko nani ilam dufan dam Alla adduno dam momtino ko buri hewde e bakko dinobe be dam momtano dadi bakkat keddinodi e berne neddodi ko dum wadi Nuhu e udi mum ponno ko jokkude wadande jomirado sadakeji bakkatuji mumen din sadakeji jeyno ko e lawol dandore ngol jomirado lelnunongol sadakeji di tanirabe men kirsatno te nduppa e jamanuji gadidi di woni mande mumen ko dando pewdo o jogornodo arde rufa jijam mum mbele momtude bakkatuji yimbe be ko dum wadi nde Nuhu yalti elana he o adi ko rufdo jijam kulon o rokki bibbe makko e israabe makko yeru mbele abe ganda lawul Allah ngol waylaki manam jogdi bakkat ko maydi te so jijam rufani yafu e wodani wadde bindidi mbi ureki sadakeji ki weli jomirado Allah wadi e Nuhu e bibbe mum barke o wibe njenye kewe kebine aduna on mi wadi aadi hakkundam e mon wonde ilam dufan goddam wonta firtude tagore wonta firtude leydi hankadi mande aadi mo badmi hakkundam e mon hakkundam e tagore nde nani dum ko wonande yontaji garoji di kala mi wadi timtimolam e der duule yongol won mande aadi hakkundam e leydi so tawi mi rendini duule e dow leydi timtimol ma feñ e der duule he mami siftor aadi mbaddumi e modon on onon e tagore nde aadi biido ndiyam wonta waanu ilam dufanni saka firta tagore e ayeji di njanguden di ina wadi kongol gotol ngol Allah bamti labi joyi mbele on nani ngol ngol don kongol ko aadi Allah ko nyibdo ko dum wadi e mojjere makko o waddino e Nuhu aadi kanyum e kala ko ummi e mudum o wibe ilam dufan goddam wonta firtude tagore wonta firtude leydi hankadi hono non o haadani tan e haalde dum kono kadi o rokku finde holninde nde o wadi timtimol makko e duule he mbele odon gandi ko timtimol jongol ngol jeetan saha fof e duule he caggal nde tobingol woni finde aadi Allah kala ne jiiden timtimol e duule he Allah yidi ko siftinde en aadi mum nyibdo jamanuji e sahaji Alla wayirta timtimol e duule he ko mbele rokkude finde aadi mum e ko fodi o wi ndiyam dam wonta won ilam dufan ha momta kala ko wuri Alla ko aadi yanke ko nyibdo e ko heddi e ngurnam Nuhu ko non ina wadi fannu goddo mo jidden halde kono waktu meden gasi kono odon bawi jangande ko e mon e tawreta deftere lasli simore jeta bere ma on ji caggal ndi ilam dufan dam benni Nuhu wurino duubi temere tati e chapande joy goddi caggal dum o rutti e Alla e ko rabbidi amin jiri tongirde yewtere men e annabi Nuhu namnal ngal ko niway hol ko sernduno Nuhu e yimbe saha mum manam hol ko Nuhu wadi ha weli Alla ko gedel gotel tan Nuhu gombinino hala Alla ko dum tan wanno Nuhu halka noki no yimbe saha mum beni keroden ko Alla e hore mum setani Nuhu ko holare addani Nuhu jabde dentinoje Alla patude e ko jogori kewde ko suwano taw yiyede ko holare o doftori Alla ko sihilana ka o dendiri hore makko kanko e galle makko ko non o libiri yimbe aduna be Alla nangirimo pewdo e yeso mum holare makko kono hay goto wawa welde Alla so wona jogi holare dum non hade men woynodirde hande ina wadi namna didi de podden wadde hakkilaji men en ji namnal gadingal gal nani en jiino gedel gotel gel ganduɗa Nuhu jogino te ko kangel waɗi o wili Allah. Holko woni ngel gedel? Ko gonɗindi. Nuhu gonɗinino Allah, manam o gonɗinino ko Allah haali. Nuhu ina wadno hoolare muɗum e Allah nyibɗo o. Ko ɗum waɗi o ɗofti kongol Allah hay so tawi yimɓe heddiɓe ɓe fof jeddi Allah. Ko gonɗingol Nuhu waɗi Allah dandude Nuhu e jamanu gonyiɗo mo wonno o. Mbaɗen ɗum e hakkillaji men. Allah yiɗi ko gonɗinen kongol mum no Nuhu ni. Kono ina woodi goɗɗum ko ganduɗa eɗen mbawi yiide ɗum e darul annabi Nuhu. Ɗum ɓuri welde te ɓuri ni hewde mana e gonɗingol Nuhu. Bele aɗa andi ɗum? Ɗum ko aadi Allah. Holko waɗi aadi Allah ɓuri hewde mana e gonɗingol Nuhu? Sabu so tawino Allah renano aadi muɗum, hoolare nde Nuhu jogino nde nafata ɗum hay hunde. Ƴettiren ɗum yeru. Holko kewata sa hoolima neɗɗo te renani kongol mum? So tawi sehil ma goto ari e ma wi, jango mami addane sa gawri an e ɓesgu ma te gonɗinɗa kongol makko. Holko kewata so tawi o addani ko wi ko? Yakarema e makko bonat? Yakarema nde pawnoɗa e sehil ma nde nafatama hay hunde? Hol sababu mum? Sabu sehil ma o waɗani ko wi ko, gonɗinoɗa komo renatano aadi mum. Kono wona noon Allah wayi. Bini ɗi mbi, sen nguni jamfanteɓe kanko ko aadi yanke ngati o wawa lurodirde e hoore makko. Aade kala ko huɗo te teddungal mum fof ko piindi huɗo. Huɗo yorat, piindi sama. Kono kongol jomiraɗo ngol wodat ha abada. Kala gonɗinɗo mo yakare mum bonata muk. Allah ko aadi yanke. Allah ko nyibɗo. Ko fodi o waɗat ɗum. E darol Nuhu en ji haalaaɓi no Allah waɗiri kala ko fotno. En jangi no Allah dandirno kala nannoɗo e laana he, eno nyawirno kala gonnoɗo boowal no wirno ɗum ni. Te en ji kadi no Allah reniri Nuhu e fittandu mum, e ko Nuhu rokkirimo ƴiƴam kullon no Allah yiɗirno ɗum ni. Te en jangi kadi no Allah waɗirno timtimol mum e duule he, bele Nuhu e yimɓe fof mbasa yijjidde Allah ko aadiyanke. Bandiraɓe heeɗiɓe, so tawi en jejjiti ko janguɗen hannde ko fof ha heddi gedel gotel, yo won gel ɗo. Allah ko aadiyanke. Ko foti ko o waɗat ɗum e ko leeli leeli e miijo neɗɗo kala. Allah ko aadiyanke. Te gonɗinɗo mo fof goddol mum taƴata. Ɗum noon gonɗinen Allah te jaɓen kongol mum. Wadde noon naftoroɗen darol annabi Nuhu wondude e ilam ɗufanɗam. Nyemben hoolare Nuhu nde mo ganduɗa ko gonɗinnoɗo haala Allah. Woto nyemben yimɓe jamanu Nuhu ɓe ganduɗa gonɗinano haala Allah. Ko ɗum waɗiɓe halkade. Ɗum noon ko ɗo poɗɗen haadde hannde e jangde men arore. So Allah jaɓi, ma en jurno ha ganden no iwdi Nuhu ndi wurduno. Te ma en ji kadi holto ujunnaje ujunnaje ɗemɗe aduna ɗe gummi. Ɗum noon ha yewtere men arore. So Allah jaɓi, yo moƴƴere Allah won e mon te mbatton hakkillaji mon e gonga o. Allah ko aadiyanke. Te gonɗinɗo mo fof goddol mum taƴataa.